نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم kukambila na nkani yokuza ndi maadab maetiquette miyambo ndi masunna zimene tingatsatile pa nthawi imene tikufuna kuwerenga buku lolemekezeka la Qur'an monga tikudziwa nayo ndi buku lopatulika ndi buku limene ilili constitution ya chislamu ya dini yathu ya chislamu nje imafunikila kuonetsa chidwi china chake buku lolemekezeka la Qur'an ifo chane fajoti 1 ndi njira kapena mmene muli zinthu zimene zingatipindulire ifeyo pano pa dziko lapansi mmanda komaso ku akhira so zili ngati munthu yemwe waphunzira kuseku ndi walandira certificate yake amaisamala kwambiri fa kudziwa nena kuti ndi imene ingamtengere iyeyo patali so iyiso iyi ndiye iyiso Qur'an buku lolemekezeka la Qur'an ndi bukuso ndi chida chimene chikatiwombole ifeyo pa tsiku la chiweruzo kotero kuti tikamachiwerenga tufunika titsate mfundo ziti ndi ziti tufunika ulemelero wa ulemu wathu kubuku lolemekezeka limene likhale utani ndiye nchifukwa kwambiri tumakonda kulongosera na zinthu ngati zimenezi ndiye tinakambirana kale mapoints mfundo zokwana zingapo ndipo lero tikhala kuti tikungopitiriza pamenepo inshallah ndiye tatieni tikhaleni limodzi ndizololedwa kuwerenga buku lolemekezeka la Qur'an pa foni ndiye ndiyambe ndapereka kayefunso nena kuti kodi ndizololedwa kuwerenga Qur'an imene wayipanga download mu foni ndizololedwa kuwerenga Qur'an imene wayipanga download mu foni imene pa nthawi imene iweyo ulibe udhu fatu kudziwa nena kuti buku lija ndiye ukamawerenga ufunika ukhale ndi udhu so mnanka ukamawerenga Qur'an imene ili mufoni kodi ufunikanso ukhale ndi udhu kapena ayi ndiye yankho ndiye funso limene tikhale tikuyankha mu nthawi imeneyi ndiye tunena kuti ndizololedwa kuwerenga buku lolemekezeka la Qur'an pa foni popanda udhu komabe chimene tingazindikire nchonena kuti munthu unaliso afunika apewe kuyika dzanja lake kapena xala chake pafonipo kuti azitha azilozela maaya amene akuwerenga chifukwa pamenepo akhala kuti akhudzano Qur'an fa mawunda amene Qur'an ndiye ndi imene yoyo yes ili Qur'an ngati wagwira wangu igwira foni mbalimbali kandi useliku palibe vuto lililonse koma usayike xala chako kumalozela pafonipo pa Qur'anipo zindikirano lina kuti ziyenera kukumbukiridwa kuti ngakhale kuwerenga Qur'an pa foni kuli kololedwa kuwerenga Qur'an kuchokera mbuku monga mmene ilili ndi zokondedwa kwambiri chifukwa kuteloko pali kutetezedwa kwa njira yeniyeni yowerengera buku lolemekezeka la Qur'an kudzera mukuwerenga motele sezati chinthu chimenechi cholemekezeka inde ngakhale tingamawerenga ngakhale zikuloledwa ngakhale tikuloledwa kuti tikhoza kuwerenga Qur'an imene ili mufoni imene ili pafoni opanda udhu komabe tisachipange kukhala chizolowezi tatiye tizoloweleni kuligwira buku lenileni la Qur'an pomwe njira inayi tipeza kuti kuwerenga buku lolemekezeka la Qur'an kuchokera pa foni sikukulimbikitsidwa chifukwa foni nthawi zambiri imakhala kuti ili ndi zithunzi za zinthu zimenezi zamoyo ndiye tikudziwa kale kuti zuzuwazoti ashadu nnasi adhaba yauma alqiyama almusawirun so anthu amene akupanga zokhuzana ndi zithunzi zimenezi zamoyo anthu amene wakakumana ndi mavuto pa tsiku la chiweruzo so ndiye kuti tikamapanga kuti foni mufoni timakhala kuti tikuoneramo zinthu zosiyanasiyana timaoneka zinthu za zimene ngakhale zinthu zimene zina za haramu kumene zenizeni mwina adzimayi ali malisechi mwina zosiyanasiyana mukudziwaso inu pa inokha mmene mumachitira mukakhala kwanukhanukha ndi foni yanuyo mukudziwa bwino zimene mumachita ndiye chida chomwecho chimene ukugwiritsa ntchito kupangira zinthu za haramu sichanzeru kuti ukachigwiritsenso ntchito chomwecho kuwerengera buku lolemekezeka la Qur'an fa pamenepo ndiye kuti sikupereka ulemu sikulilemekeza buku lolemekezeka la Qur'an ndiye pofuna kukweza mafulo a Qur'an ndi kuilemekeza kwakukulu kwalimbikitsidwa kwambiri kuti Qur'an majidi iwerengedwe mwa njira yoyambirira poyang'ana mu Qur'an mbuku lenilenilo ndi kuiwerenga mmenemo komanso kuiwerenga utapanga udhu ibuno chinasi metinga kumbutsani sipano njonna kuti tufunika kukazikitsa nthawi kukhala ndi nthawi yapaderadera imene tinga ikonze kuti nthawi iyi ndikufuna ndiziwerenga buku lolemekezeka la Quran kuchokera 9 koloko kafika half 9 ndiziwerenga buku lolemekezeka la Quran kuyambira asi ndikangoswali asi ndizikhala 15 minutes 20 minutes kuti ndiwerenge buku lolemekezeka la Quran kukhala ndi nthawi special yoti iwe wayikazikitsa imene yoti uziwerenga buku lolemekezeka la Quran Ibn Umar radhiyallahu anhu ma afoto kwa zani na dintu watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adaya mkula unena uti nditu mitima iyi ima chita zimbili mwonga mwonga chitsulo shima chitila zimbili pamene shaku mana ni mazi masahabu radhiyallahu anhu mwana ni wadabu adaya fusa ntumi sallallahu alayhi wa sallam unena uti hinde chitsulo tikosa ujiki lina kupotila woyilo potila zimbili potila makimi kwa zaundi yao kumani na kantima wo ndiye potima na utumazi gwida ni zimbili so tinga uye lese wanji kuzimbili mene tumi sallallahu alayhi wa sallam asala mene yanko mene tumi sallallahu alayhi wa sallam ana abilega ndroni na uti chembilila kukumbukila infa muntu ntayo zosa azi kumbukila infa nifo chimene chendi mechinga mpangisa uti muntu yo azipewa kujita zintu zimezi za haram ndipo chintu chachiwili ndiko kuwelenga buku lolemekezeka la Qurani kumampangisa muntu kumachosa dzimbili limene limakagwira limene limakapezeka mu mtima watu isaiwali una kuti sallallahu alaihi wasallam anena kuti idha salahat salaha aljasad kullu kuti kanofu amene kakhala kuti kali bwino bwino mtima ukakhala kuti ndiwolongosoka uli bwino bwino uli ndiwangwiro thupi lonse lili makhala losangala ndiyo kuti dini yako munthu imakhala so yamphamvu makhala munthu wa takwa impemba Allah subhanahu wa taala kuti atipase mtima wowikonda wokonda kuwelenga buku lolemekezeka la Qur'an.